That's how long you write. That's how long you write. That's how long you write. I'm singing so long, the soul. I'm singing so long, the seat. I'm Baba meaning. That's how long you write. Sing us along your right.
Sing us along your right.
Sing us along your right.
Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Sing us along your right. Ngaba righty kanjani ole do more you boogie. Ngaba swini corner me ngithi mfethu khulele esikele kumele qedile okodwa kumele ikhethile idama lali mihethile nama ngazi ngizokushilo kodwa wothi ngikubekele le ndaba mfethu ngiyacela ungayifafazi ibeke kahle ukuze ngambili inyilanga bangidinga ungikhiphele. Emfethu ngazala ngi-right kodwa manje angisaboni kahle impilo isingishintshele kahle kahle bangijikele umqondo wami usalimele izinto eyiningi zimoshekile izinto eyiningi lahlekile abantu abayigugu kumina angizange ngizalwe ngi-right ngazalwa ngi-wrong ngazalwa ngisoni ngisiqalekiso ngizofela amaphutha mama ngiyahamba ngibuya ntambama ngilayithi isibani ngikhuleke ngibacele bangixolele mangabe ngenxa yezono zami umqondo ulahlekile ngifokasa kwizinto ey-negative ey'phula umoya wami and futhi Tell me more. Ngazalwa ngi-wrong, angizange ngizalwe ngi-right. Ekuseni mina umuntu omubi, akwazi ukuthi umndeni mfethu ungangijikele. Wonke umuntu angishintshele, wonke umuntu akusongahlala phansi-ke. Ngababekela indaba, ngabeka zonke izinto engekho right ezenzakalayo. Kodwa kwanhla ngazimuka nomoya nje. Ihlekisana ihlomelela ngazi ukuthi aqalaphi. Kodwa ngakutshela ukuthi khona manje isiko. Indaba ngibona ngathi wonke umuntu uyangibonela, wonke umuntu uyangibonela. Ngibona lo uyangihleba yonke into umiliyazela. Ahlala phansi nonembeza wami ngawuxoxela. Mfethu uyazi yangawucela ukuthi le nto ngicela iphele. Inini umuntu omubi, inini umuntu onosathane. Kodwa if kukuthi mina umuntu omubi pho why ngihlasela wonova bafike bathatha isitudio sami bangishiya bethi ngifile kude edladleni akho ngisho yedwa waphuma wayofakaza ori wangilwela wathi ingane kadadewethu lo noma ingane kasisi wami noma ingane yomshanami noma umfethu nje umzukulu wami yonke le nto yaphelele emoyeni njengentandana ekakhompetho wangimela pho indaba ngi-wrong if ukuthi ba-right isimbi isihlobo singenza into enjalo. Ngazalwa ngi-wrong, ngazalwa njengesiqalekiso. Lento yami mfethu ayikho. Yazi ngizamile ukuya esontweni ngiqaqe iqalekiso. Kodwa nakhona kuvukeza khona bayajaja balomona. Vuka umoya mama ngandithile into yami ngalibonakala. Zinto zama ihlangane imele ngedwa nje. Yazi ngibona ngathi ngizofa noma inini. Impilo inzima mfethu yazi kumnyama. Ngazalwa ngi-right. Ngazalwa ngi-right, ngazalwa ngi-right. Angizange ngizalwe ngesono, angizange ngizalwe ngezitha. Mina futhi hayibo, ngazalwa ngi-right, ngazalwa ngi-right. Ngimhlophe, ngivuma kudala, ngifika kumhlaba, ngiqala ukunyathela.